tarari kungoma.
Kinyarwanda ngimfubye banga yotsa bakongera hundi ngo inyoni inyoro ntitorera mu ruhuri kandi umwana usubwenge bamusiga yinogereza burya amavuta yisaho ntano z'imisaya ikindi kandi ntandi buri ntimba ubwenge bw'indushyi sibwigira mu miruho zinyuramo naho umwana w'umukire arira kucyubahiro cyase uri munsi upanga imishinga igakomwa mu nkokora wagira icyo ugerageza isi ikakubangamira imana itanze gasopo ntibizongera kubaho n'uzabigerageza azakubitwa n'inkuba cyangwa n'abapfusha imfura nta jambo rirusha imbaraga ibyo imana yavuze naho ibyo abantu bavuze ni amateshwa gusa
amahirwe yawe ukayabona nawe ukagafata yeah.